Ayitika kuskati mwenzi. Ubigenda moyo mwenzi. We bamu gamba, bamu imba. Mukambwe, obusungu mukambwe. Aja kukuto yo mukambwe. Bamugamba, bamulimba. Kumbe yalaba kumutima kwange. Bambi yasima omutima kwange. Yaziririza maso. Give me heart and soul, my baby. You are my baby.
I do anything for you, for you.